ololaha la ka nadiifiyay ee wadooyinka magaalada Baydhabo waana usaha gaaban qabay maamulka degmada Baydhabo gaar ahaan waaxda Faydhowrka iyo Weyba lagu soo biyay guud ahaan ba wadooyinka iyo marshabiyadeeda magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waaxda caafimaadka Faydhowrka dawladda hoose degmada Baydhabo iyo maalmo ugu dambe magaalada Baydhabo ku wadaan bilaaxanagoo ka yuliba ilaalinta nadaafadda magaalada iyona qaybo ku hayeen qaybo shir duban ee bulshada xaafada magaalada Baydhabo ankoreen agaasimaa waaxda caafimaadka Faydhowrka dawladda hoose degmada Baydhabo Abshir Cali Hussein iyo Weyba uu safaafayeen ku biyo ujeedka lagu leeyahay olole nadaafadeed
nagiga si saar ah taa oo bismayaan ee olole nadaafadeed oo kumida howlaha oo shaqo howleed kananaya oo si maalinle ah u qabdaan oo tan meeba kumida taa doorka ee guud ahaan bulshada ka dhaqan magaalada Baydhabo gaar ahaan doorka haweenka oo intii oo kaalinta oo qaadan ee yooni kala shaqeeyay nadaafada guud ahaan bilada magaalada Baydhabo ee season of timber isbuucyadii imisa bilii hadda oo guud jarnimay weernay may weernahay olole wacyigelin ah oo ka aadan guud ahaan maareynta qashinka adag iyo ilaalinta deegaanka degmada Baydhabo taasoo aan ku goon lahayn intii uu deersin guud ahaan ardayd walbardaas ee magaalada Baydhabo ee taas beddel yeegay ka dhanaa baan roognahay intii hooyooyinkii ee guud ahaan tuma ka haafada magaalada Baydhabo iyo in kala qayb nagaadan ee nadiifinta amaba nadaafada guud ahaan wadooyinka magaalada Baydhabo aan faris magaalada oo in kala shaqeeyaan ee guud ahaan ma mahadnagay ee hooyooyinka ee iyo gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha ay sheeg ee arrimaha bulshada degmada Baydhabo ee gudoomiyalka haafado guud ahaan qof kasto geeka doorka lahay intii Soomaaliland barnaamijkan oo si wanaagsan in ku qabsoma ee baad warbaahinta aan mahadnaga guud ahaan meel laha eedan maasintig ee aan ku fursadan ka faa'iideysto ee meel laha ee guud ahaan bulshada ka dhaqan magaalada Baydhabo ee magaalada magaalada wada leeyo lamaad koobiga male muwaadin inay kala qayb qaado ilaalinta deegaanka iyo bilicda magaalada Baydhabo
dhanka kale hanu ku miday bulshada qaybta ku haytay ololaha nadaafada iyo wayba ku hadalnaa muhiimada iyo in la taaguud ahaanba bulshada magaalada
dhanbanay inin magaalada nadaafada iimaanka nisay way oo amna maalay aligii inay kuuna haska abna inta kooyay hayno nadaafiyay yaa tan way aragayna baa buuti qashignahan indike anan malay malay usuuni lay wajishay anta haka tabahay meel dheer ka tabahay degmada gobolka yaan kaalmeysaa inta koon walaay nadaafifaanin horta anaba meel un hiraati haakna wallaah kridaha baramaan si socdaan haway fadaan inuu ma fadaan dadku oo soo jeeyo horti oo qashinka hadhkaan baawr ayaa walwal bii aan hasku haagano ku sano baawr kliinjeeno qaadan fadaan
meena dadkii haafada hooyoyinkii haafada ee maamulka degmada yaa ni intii aan haymay ka talgalnay inuu magaalada nadiifin inuu magaalada nadiifin horta baa nadiifiyaani haddana bariyaalku si joogto intii uu nadiifino ka talgalni maamulka degmadana ni aaw yahay alxamdulillaah ilaahay ka mahadsan dadka bulshada reer haa oo magaalada ka nool ma in sheegane in nadaafad eedan is ilaalin
madaxweena koofar galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha ku xigeenka gudoomiyaha degmada ahna doga magaalada mudane Cabdullaahi Cali Wateen gudoomiyaha ku geenidiisa dhamaan salaam assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh salaam kadib ma inta ku wadne nadaafadiisa guuridka way buuha odig madaxweynaga oo ka wajahan intii uu magaaladaasi nadaafin oo hadda ka sugnay ha ku bilaabnay afaridood oo hadda roognay lugu baxs u noomiilay ta nadaafadaas ku wadne anoo ee haafada waaberi gudoomiyaha
maxamed aadan yusuf madfatir gudoomiyaha haafadiideeda mayba wadnay geeka olole nadaafadeed oo ka saabsan sanad guuridii madaxweynaha koofar galbeed mudane abdullaaziz xasan maxamed laftigareen oo maalmo ka dhiman dartiye mayba geeka nadaafad ku wadnay magaalada Baydhabo hata mayba baraayne zone lagu baxsa way baan tan ka salaamay dhamaan maamulka degmada Faydhowrka ankore gudoomiyaha degmada mudane abdullaahi cali wateen iyo dhamaan maamulkiis oo hata dadka gudoomiyeenka degmada Teegaab hooyada degmada maama India dhamaantii salaamantin mayba eedan kanbali oo aanbali hor u dhaceen diray sanad guurada madaxweynaha oo sanadkii lihaadee oo muddo koofar galbeed gaar ahaan reer Baydhabo salaamantin
qaybo shal duwan ee bulshada iyo maamulka dawladda hoose degmada Baydhabo iyo waliba wadana dadaalaha ka naga oo bilicda magaalada iyo guud ahaan nadaafada